Jina pekee liokoalo na kuponya eh, hakuna mwingine kama wewe Baba, hakuna kitakacho kwa kinyume na we. Sipotei kwa upofu, jia ni waniangazia. No more power can stand against me, against me. Nothing can stop me, trust in you. You are my shelter, you are defender, you are provider. I put my trust in you.
I put my shelter.
Kuumbwa ulinijua, nilipozaliwa ukanitakasa, ukanibariki, umeniweka katika njia.